bathi bakuvezile bakubonile kwentokazi bengiqindile yazi ngamile kuneningi elifuna lo thando ilifumene kurati kuneningi elifuna lo thando abaphansi bakuvezile bakubonile kwentokazi bengiqindile yazi ngamile kuneningi elifuna lo thando ndilifumene kurati kuneningi elifuna lo thando baby, when I come to me, umshaya dizzy, and the baby won't believe. It's a crazy feeling. Baby, when I come to me, umshaya dizzy.